toɔ anaasɛ kuro bi a bɛtu mpɔn a ɛgyina tax anaasɛ revenue a yɛgyegye no wɔ ɔman no mu nti sɛ yɛhwɛ yɛ papa his excellency John Dramani Mahama toɔ no a wagyegye no a ɛno a na wɔkyekyɛ ne nkakra nkakra a ɛbi so diso assembly bia so a yɛfrɛ no diso assembly common fund na sɛ assembly kentampɔ sout yɛpɛ sɛ yɛtu mpɔn na yɛde yɛn ho to the diso assembly common fund no so a ɛne na kyerɛ sɛ yɛ puntuo bɛka akyi nti as the diso chief executive adesrɛde a mede to nananom ɛne obiara a wɔwɔ business obi a wɔyɛ adwuma bi wɔ kentampɔ sout no sɛ yɛma yɛanim bere na yɛntua yɛtoɔ wɔ nokora mu na mehyɛ wɔ mobɔ sɛ toɔ bi a yɛbɛtua ɛde aba assembly no me so mɛhwɛ sɛ yɛde bɛyɛ mpuntudwuma de aboa kentampɔ sout na kentampɔ sout atumi atu mpɔn na ɔkyena bi no toɔ a obiara atua no ɛso aba mfasoɔ de ama yɛn kuro no yɛ.